You're listening to the sensual sounds of DJ Mush.
Sky. uthando lwakho nguye ndigcwalisa. Uthando lwakho luya ndigcwalisa. Uthando lwakho nguye ndigcwalisa.
Sure. I want it to stop for me. Mm-hmm.